Love is love, dunia nzima mawa. Mwange makopa. Aba!
Ili kupandisha kredi, ili wasijishindana nawe. Girl, you're so amazing. Siwezi kufananisha na wale, ukweli ujui wengi. Kama tuwezi jigawa, tulipitia mengi. Na shetani apendi. Wambie, kina nilicho zama kionekani. Na niwe, peke unanifanya nisiwatamani. Wambie, walipita ila kwako wauni gani. Wambie, wambie.
Chokupendea ukinificha ni mtondo goho. Wanibama zaga zaga, hey. Wamefanya mawazo sina. Waridhika kiwa nacho sina. Wamejaribu kukuwinda. Ona vile umekoma nami.
Kuambia kila nilichozama
sionekani.
Naniwe peke
unanifanya nisiwatamani. Naambie, naambie niwe peke choniwe.
Eti nini, eti vile wanasema mengi tu. Eti nini, eti wale wanasema mengi tu. I'm in love with you mama,
oh nana. And I'm in love with you, I'm in love with you mama, oh nana. And I'm in love with you.
Yes. Mdogo mdogo usifanye zaidi utaniwa. Makopa kopa yote yaleoko chini ya jua. So innocent and pure, mitu ndone kujua. Achwa liaji kwa vikuku na pini ya pua. Sigusi jusi gusi chini. Nele mama, na kupende leo zaidi ya livyo penda yana. Na kesho zaidi ya leo wanga wafamu mapema. Ni ugonjwa ni kizama, shuli nyingine sina. Watachana tu, wachane na nani, sio mimi. Niko mapenzi ni binadamu, kajini. Selewi vyumba Mungu wanaromba ya za nini. Mapenzi ya watu wengine yana wasumbua kwa nini.
Eti nini, eti vile wanasema mengi tu. Eti nini, eti wale wanasema mengi tu.
Wacho mga kuchu mama, oh nana,
oh nana.
And I'm in love with you, I'm in love with you mama.
Chumba,
oh nana,
oh nana.
And I'm in love with you.
Wacho mge mama, maneno ya zimi moto mama. Let them talk mama.